Ira para pam pam pam. Dona na chibu de.
Are you nicer?
Oh yeah. Splat numbers. Napenda koni kikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale posa. Sorry, my contemplates on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, boy. I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river Nile.
Aba, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao. You ever leave me solo or disappoint me with this basic hold? You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby, embu show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Bini komeshe kati katika kata. Kati kati katika
kata.
Dona katika kata.